Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 kuri rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Naho ku rubuga rwa Facebook ni VOA Radio yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu Rwanda hashize iminsi humvikana iyegura ry'abayobozi b'inzego zibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu. Uko kwegura gukomeje kuvugwaho byinshi. Hari abasanga abaturage bakwiye kubwizwa ukuri ku mpamvu zituma abayobozi batoye begura cyangwa beguzwa nta bisobanuro bahawe. Abandi bakemeza ko mu gihe akazi kananiye umuyobozi icyiza ari uko yakwegura. Benshi iyo beguye bandika ko bahagaritse imirimo bakoraga ku mpamvu zabo bwite, nyamara bamwe bavuga ko abo bayobozi beguzwa. Mu kiganiro cya none twifuje kugerageza kumenya ukuri kuri icyo kibazo. Twifuje kuba turi kumwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka, ariko kubera akazi kenshi yatwijeje ko aza kutugenera umwanya hagati mu kiganiro. Ubwo twizere ko ari buboneke akagira icyo avuga kuri icyo kibazo cy'abayobozi b'inzego zibanze bakomeje kwegura umusubirizo. Icyakora yaduhebwana Ladislas Ngendahimana, ni umuyobozi w'ihuriro ry'abayobozi b'inzego zibanze RALGA, rikorana hafi na hafi na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Bwana Ladislas Ngendahimana, ikaze mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Edi Rwema.
Turi kumwe kandi na bamwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi icyo kibazo. Oswald Mutuyeyezu ni umwanditsi mukuru akorera City Radio, inshuti ya bose, ni radio ikorera i Kigali mu Rwanda. Mutuyeyezu, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Edi Rwema.
Turi kumwe kandi n'undi munyamakuru Valentin Muhire, nawe ni umunyamakuru w'umunyarwanda akomeje gukurikirana hafi nawe iki kibazo. Valentin Muhire, nawe ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane Edi.
Reka duhere kuri bwana Ladislas Ngendahimana, uyobora ihuriro ry'abayobozi b'inzego z'ibanze RALGA, ukorana hafi na hafi na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Benshi muri abayobozi bari nibaza ko bari muri iryo huriro ryawe. Iki kibazo mu magambo magufi cyane kifashe.
Urakoze bwana Edi Rwema. Reka mbanze ngo suhuze n'abatumirwa watumiye, ndetse mbanze nshime na Radio Ijwi rya Amerika, mwifuje yuko twasobanurira abakumva iyegura nk'uko wabivuze ryabayeho muri iyi minsi, ndetse n'abandi baduteze amatwi mbanze mbaramutse.
Urakoze.
Icyo nabanza kukubwira ni uko RALGA ni ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali. Ntabwo ari ishyirahamwe ry'abayobozi gusa, ahubwo ni ishyirahamwe ry'inzego z'ibanze, ni ukuvuga ni uturere n'umujyi wa Kigali. Muri aya banyamuryango bacu duhera ku rwego rw'umudugudu tukagera ku mujyi wa Kigali. Abatarimo n'intara zonyine. Ikibazo wari ubajije rero wabajije uti muri make biteye bite, nakubwira yuko twebwe nka RALGA tubibona mu mpamvu ebyiri cyangwa mu nzego ebyiri z'ingenzi. Urwego rwa mbere tubona ni uko tubibona nka demokarasi mu rwego rw'imiyoborere myiza, aho abantu bajyaho mu buyobozi ariko ntibumve yuko kuba mu buyobozi wabubaho ubuziraherezo ku buryo ibitagenda neza iyo ugeze igihe ukanaherwa ushobora kuvaho. Ariko kandi hakaba n'ikindi nanone twishimira yuko n'abayobozi bananiwe mu rwego rwo gusobanura ibyo bakora, icyo twita mu Cyongereza accountability, kuba abayobozi nanone bageze igihe bakaba badashoboye kuzuza inshingano zabo ku buryo bakwibwiriza bakava mu myanya cyangwa se bakayivanwamo. Ibyo bintu byombi tubona ku buryo bushimishije, ku buryo kwegura kw'abayobozi nta gikuba cyaba cyacitse ku buryo tukavuga ngo hari ikibazo, ahubwo twe tubona hari byinshi abanyarwanda bakwishimira. Ibirwemo
wari uvuze ngo kenshi na kenshi hari ibiba bitagenda cyangwa se hari ababa batujuje inshingano zabo bagahitamo gufata icyemezo cyo guhagarika akazi bakoraga, ariko abantu bakibaza kuki buri gihe abo bayobozi bose iyo beguye impamvu batanga rimwe ko ari ku mpamvu zabo bwite, cyangwa se muba mwabasabye kwegura?
Nyir'ubwite ni we wagusobanurira impamvu yabyise impamvu ze bwite, ariko twebwe nk'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali cyangwa se mvuge nka leta muri rusange, kuba bavuga ko ari impamvu zabo bwite njye mbibona nk'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nk'uko twanakunze kubisobanura, hari igihe umuntu ashobora kuba ari mu mwanya w'ubuyobozi za nzego zigenewe gutanga imyanya mu rwego rw'igihugu, ubwo ndavuga ubuyobozi, bakaba bashobora kumushima bakamushyira mu wundi mwanya bakamubwira bati aha hantu wahava tukagushyira ahandi. Ubu ngubu kubera yuko yenda aba yanga kumena iryo banga ryo kuba bagiye kumujyana ahandi kandi abizi ko ari ahandi agiye kujya, akavuga ati njyewe mpisemo ku mpamvu zanjye uyu mwanya nkuvuyemo kubera yuko ari ahandi ngiye kujya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuba bananiwe bakavuga bati ku mpamvu zanjye bwite ndasezeye, byakabaye byiza bo batinyutse bakavuga bati turananiwe turagiye, cyangwa se hari ibyatunaniye cyangwa hari ibyo twangizaga. Ariko no kuvuga yuko bagiye ku mpamvu zabo bwite, njye ku bwanjye numva ko baba bashatse kuvuga yuko nta wundi wabananije ku byabaye, bakananirwa kuzuza inshingano zabo aribo ubwabo byaturutseho.
Bwana Mutuye Yezu, wumvishije ibyo Ngendahimana avuze, ariko hari n'abavuga ngo itangazamakuru ntabwo rikora akazi karyo nk'uko ryakabaye rikora, ku buryo ryajya rishyira ahagaragara ibyo bitagenda kugira ngo abo bayobozi mbere y'uko banegura abaturage bayobora babe babimenye. Mwebwe nk'itangazamakuru mukora gute kugira ngo ibi bibazo bimenyekane bijye ahagaragaraho, kugira ngo abantu bajye bihishaho ikintu cyo kuvuga ngo beguye ku mpamvu zabo bwite?
Murakoze cyane Edi Rwema. Nanjye mbanza nsuhuze wowe ubwawe, abakurikiye VOA aka kanya, nsuhuze Ladislas Ngendahimana ndetse na mugenzi wanjye Valentin Umuhire. Kuri icyo kibazo ubajije rero, turagerageza n'amikoro y'itangazamakuru ryo mu Rwanda uzi ridafite ubuhanga n'ubushobozi mu byo gukora ibyo bita investigative journalism, itangazamakuru ricukumbura. Ntabwo turifite, rifite imbaraga, ariko ibyo tubashije gushobora turabitangaza nk'aho batashyize neza mu bikorwa gahunda ya Girinka. Ibyo turabivuga aho Michel de Sante itagenda neza, idatangwa neza cyangwa se inyerezwa, aho twabimenye turabivuga, ahandi wenda aho abana bataye amashuri turabivuga, ahandi aho turimo tw'igikoni twabaye twa gitifu cyangwa twameya turabivuga, ahandi nanone aho ya mafaranga y'ingoboka ahabwa abakene cyangwa se abakecuru n'abasaza batishoboye yariwe yatinze gutangwa turabivuga, hanyuma tukajya kumva tukumva igihe kirageze abo bameya baragiye. Ariko mu by'ukuri ntabwo bajyanwa n'ibyo twatangaje, ahubwo ntekereza ko bajyanwa n'inzego zibakuriye, hari auditor general cyangwa se abakora audit bajya kureba uko amafaranga yakoreshejwe, hari n'inama zituruka ndatekereza muri central government kwa muri Minaroke cyangwa n'ahandi hejuru, akababwira ati dore murabona uko byanze bakagenda. Radifirasi rero yaravuze ko ari demokarasi, ni demokarasi ku gice kimwe cy'uko batavuga bati turagumaho reka tunambireho, bakemera bakagenda. Ariko nanone ishobora kuba no kutaba demokarasi niba bo ubwabo uburyo byubatse abo bameya batagifite ijambo rya nyuma ku byo bashobora guhitamo gukora, si bose. Ariko nanone ntabwo twavuga ngo biriya nicyo kimenyetso cya demokarasi gusa, kuko nanjyana nabo ubwayo ibeguza cyangwa basaba kwegura idafite mu by'ukuri imbaraga zihagije.
Valentin Umuhire, mutu yezu jarabi komojeho ndete na njendahima na yabivuzeho njendahima na anavuga ko ibingibi ni demokrasi nawe bikuye gutungura wowe ubibonote
urakoze cyane idirwema kuvuga ko nawe bikuye gutungura ahubwo nje bibona kunde ahubwo numva mbona ibintu bitungurana cyane kubera ko kwetu ako abayobozi b'inzego z'ibanze cyane cyane abameya n'ababungirije ba vice meya ntabwo ari umwihariko ntabwo ari ikintu kidasanzwe gikunze kubaho gusa numva ko bikwiye gutungura abantu ni uko bikorwa kandi birakorerwa icyarimwe nk'ubu ngubu muri uyu mwaka bibayeho inyuma y'imyaka ibiri manda yaho igezeho ugasanga abantu icumi abameya icumi bagendeye icyarimwe bagendeye mu gihe kitarenze icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri aha rero numva ko kandi niyo naganiriye n'abanyarwanda n'abandi bose bumva mu itangazamakuru meya yeguye komite nyobozi yose y'akarere kayeguye yagiye meya yasezeye yavuze ku mpamvu ze bwite usanga ari ibintu bitunguranye usanga ari ibintu abantu bose bibazaho kugeza n'uyu munsi rwose ntabwo nashidikanya ko abanyarwanda batarumva ikintu cyihishe inyuma y'ukwegura kw'abayobozi b'inzego z'ibanze nawe rero kuvuga ko atari ibintu bitunguranye byo rero mbifata nk'ibintu bitunguranye ahubwo bitanatanga n'amakuru bivuze ngo ndegura ku giti cyanjye cyangwa ku giti cyanjye bwite ku mpamvu zanjye bwite mu gitondo cyangwa ejo bundi perezida wanjye n'amata nyamara wa muntu weguye ku mpamvu ze bwite yaribye aribyo atatunganije aribyo atakoze ibyo byose usanga nabyo umuntu yakibazaho biba bitunguranye no kandi na n'ubu biracyatunguranye abantu barakibaza impamvu zabyo bikaba ibintu bidasobanutse cyane
bwana ngendahimana kuba abo bameya begurira icyarimwe Valante Umuhire yaravuze ngo ibyo bituma abantu bibaza ikibyihishe inyuma ese abavuga ngo murabeguza cyangwa se bareguzwa ubwo ntibaba bafite impamvu cyane cyane iyo babonye ibintu nk'ibi bikorerwa icyarimwe
erega hari ibintu tukwiye gutandukanya ebi n'abandi bakwiye no kumva yenda bashe no kubasobanurira icya mbere abavuyeho bose ntabwo bavuyeho mu buryo bumwe hari abavuyeho barangije guhabwa indi mirimo nk'ubu ngubu urebye nko mu rwego rw'umujyi wa kigali nta n'umwe wigeze uvaho utarahawe indi mirimo uwavuyeho wa mbere ni Mukaruliza Monica yavuyeho yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia uwamukurikiye ni Nyamurinda nawe yavuyeho yamaze kwandika ku mpamvu ze bwite mu gihe kitarenze iminsi ibiri cyangwa itatu yari yarangije guhabwa indi mirimo abandi abenshi barirukaho nta nubwo twavuga yuko beguye ku mpamvu zabo bwite nubwo baribo ariko babivuga ariko mu by'ukuri abenshi muri bose hari abagiye birukanywe n'inama njyanama ku buryo tutavuga ngo abo bantu beguye ku mpamvu zabo bwite ni nayo mpamvu habaho n'umwanya yaba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yaba n'inama njyanama ubwayo cyangwa se yaba natwe mu ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa kigali tukabisobanura tukavuga tuti uriya muntu nubwo yavuze ko ari impamvu ze bwite ni uburenganzira bwo kubivuga kuko ni gake cyane uzabona umuntu ujya hariya akajya kwishinja amakosa cyangwa se akajya kwandika mu nyandiko ati nsezeye ku kazi kubera ko nananiwe ariko nibyo navuga bw'iyo umuntu avuga ati ngiye ku mpamvu zanjye bwite aba ashatse kuvuga ko nta wamunanije cyangwa se yuko n'ibitumye avaho ari ubwe biturutseho nta wundi abyitirira njyewe niyo mpamvu nemera yuko umuntu uvuze ko agiye ku mpamvu ze bwite nta n'ikosa aba akoze kuko aba ashatse kugaragaza neza yuko nta wundi byaturutseho uretse ubwa icya kabiri rero reka ngaruke ku byo Swaridi yavuze ati ntabwo ari ikimenyetso cya demokarasi reka tujye tunagerageza kureba ibintu ukuntu bimeze aba bantu bajya kujyaho mbere na mbere batishyizeho nubwo baba bagiye kwiyamamaza bakabisaba bagasaba amajwi bamwe ndetse bakanashora n'amafaranga bazenguruka mu tugari two mu mirenge inyuranye barimo kwiyamamaza ariko abo bantu ntabwo baba bafashe ubutegetsi ku ngufu icyo ni icya mbere baba babaye abajyanama batowe n'abaturage icya kabiri ni uko iyo bageze mu nama njyanama ntabwo bategeka bonyine ntabwo ari nka cya gihe burugumesiri yashyirwagaho akagenda akica agakiza ubu ngubu aragenda akicara afite komite y'abantu babiri bafatanyije hari biro y'inama njyanama ndetse hari n'inteko yitwa inama njyanama abo ni abantu bose ni n'inzego ziba zihari kugira ngo zimugire inama ndetse zinamufashe icya gatatu ni uko iyo bigeze igihe izo nzego kuko kuvaho kwa meya kimwe no kujyaho ntabwo ari we wenyine ubigena ariko kandi kuvaho kwe nta nubwo ari ngombwa ngo abe ari we wenyine ubigena bishobora kugenwa n'abaturage bamutoye, bishobora kugenwa inama njyanama, ndetse koko no gukurikirana imikorere y'imiyoborere y'akarere. Ntabwo ari umwihariko w'inama njyanama gusa, nta nubwo ari umwihariko w'abaturage gusa, n'inzego nkuru z'igihugu zifite inshingano zo gukurikirana imikorere n'imiyoborere y'akarere, kuko ubu ni ubuzima bw'abaturage, ni ubuzima bw'igihugu. Kandi ntabwo turi mu cyo twita devolved state, hahandi tuvuga ngo akarere karigenga 100%. Akarere karigenga mu miyoborere, ariko akarere ubusugire bwako bushingiye ku busugire bw'igihugu. Edi rero nagira ngo mbigaruteho, kugira ngo n'abantu batavuga bati kuki meya ajya kuvaho abaturage ataribo bamukuyeho, kuvaho kwa meya ashobora kuvaho abisabwe n'abaturage, ashobora kuvaho ku bushake bwe, ashobora kuvaho yirukanwe n'inama njyanama. Ntabwo twifuza ko hari uwavaho apfuye, kuko nabyo birashoboka, ariko kandi n'inzego zimukuriye kuko nabyo biri mu bubasha bwazo, nazo zishobora kumusaba kuvaho. Ariko uko bimeze uyu munsi, nta na hamwe, njye namaze imyaka igeze kuri 7 muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ndi umuvugizi wayo, ubu ngubu ndi hano mu ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali. Mu myaka maze muri izi nzego z'imitegekere y'igihugu, nta na hamwe abantu bari bavaho tuvuga ngo bavanyweho n'inzego nkuru z'igihugu, koko kugira ngo bigere aho ngaho bisaba ko bikorwa n'iteka rya Perezida wa Repubulika. Kugeza ubu rero nta na hamwe biraba biturutse ku nzego nkuru z'igihugu, ariko inama njyanama akenshi byagiye bigaragara nizo zagiye zifata icyemezo cyo kwirukana aba bayobozi.
Oswald Mutuye Yezu, Bwana Ngendahimana yaragerageje gusubiza ikibazo wibazaga cy'uko amabwiriza yo kwirukana cyangwa se kweguza abo bantu atava mu butegetsi bukuru, ahubwo rimwe na rimwe bishobora no kuva muri za njyanama arizo akenshi zikorana n'abo bayobozi.
Okay. Urakoze Edirwema, kandi ndashimire cyane Ladislas Ngendahimana. Nanjye officially ku buryo bwo kumugaragaro, ku buryo bwanditse, nta na rimwe urwego rukuriye ba meya rurasaba meya kuvaho. Ariko ndibuka umunsi umwe meya w'akarere ka Gicumbi twa Nyangezi ajya gutaha akegura, yari avuye kubonana na guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Icyo gihe yari Aime Bose ni bamwe yari amutumyeho, sinzi na bari yabaye ku ntara, yavuye ku ntara ahita ashyikiriza ubwegure bwe. Ibibazo byari mu karere ka Gicumbi icyo gihe byari byinshi byagaragariraga buri wese. Si ngombwa rero, sintekereza ko ari ngombwa ko abayobozi bo hejuru cyangwa se habaho iteka rya Perezida rigira meya kuvaho. Si ngombwa, hashobora no kuza uburyo bw'inama, kubera ko akenshi bari abameya ntabwo ububona kera rwose, mbere y'uko baba bameya ntabwo ubibabonamo, ntabwo babigaragaza, ntabwo babyandika, ntabwo ndetse ukwiyamamaza kuba ku munota wa nyuma, ku buryo utekereza yuko hari n'uwo bagira inama yo kuba bameya. Kuba rero yanabagira inama yo kuvaho, ndumva icyo atari ikibazo. Ikindi nabwira Ladislas, ntabwo navuze yuko biriya atari demokarasi ngo mvuge ko iyo no yanjye uko guhakana ijana ku ijana. Navuze nti ntabwo ari cyo cyonyine cyangwa ntabwo bihagije ngo tuvuge ko ari demokarasi, kuko dufata urugero rwa meya wa Rusizi Harerimana Frederic ajya kwegura. Harashize iminsi havugwa ibibazo byinshi cyane, yarabwiye n'abaturage bengo ntibakavugisha itangazamakuru. Icyo gihe twaravuganye cyegura, arambwira ndamubaza nti ni ku bushake bwawe koko? Ati ye, turi ku bushake bwawe. Atarumva se n'anaseka, aturumva n'anaseka. So hanyuma rero abahawe indi myanya buriya muri aba bameya bari kwegura muri iyi minsi ntabwo ari benshi. Sintekereza ko hari n'umwe usibye Nyamurinda, kereka Ladislas natubwira abandi. Naho Edi Rwema, ikibazo nyamukuru rero gatura na kirebera n'uburyo aba bameya bajyaho, turebe n'umwuka bakoreramo, bakorana bate, kuki basuzugurana, kuki badakorana, kuko ni ikibazo gikomeye cya coordination na communication. Ntabwo abo bantu batatu, komite nyobozi, meya n'abavisi meya batatu, ahenshi usanga basenyera umugozi umwe. Habamo ikibazo akenshi ni nabyo bazira, ntabwo bavaho kuko barengana rwose. Icyo cyo ndakemera, biba byabananiye pe. Ariko kuki badakorana, kuki iyo miti idakorana, nicyo kibazo twagombye gusesengura kurusha ibindi. Kuki badashyira bashyira mu bikorwa gahunda za biyemeje imihigo biyemeje kuki bari ry'amafaranga yaragenewe gukora ibikorwa byo guteza imbere abaturage kuki cyane cyo kibazo nyamukuru
bwana Ngendahimana icyo kibazo cya mutuye Yesu cyane cyane kijyanye n'uburyo abameya cyangwa se abayobozi badakorana nibaza ko mwebwe mwishyira hamwe ryanyu ni nacyo mwakabaye mukora kugira ngo muhuze abo bayobozi bose muri izo nzego zose
erega twebwe nkarariga cyo dukora mbere na mbere nshingano za rariga ni nshingano zo kubaka ubushobozi bw'inzego z'ibanze cyitwa capacity building icya kabiri rariga ishinzwe nk'ishyirahamwe ni ugukora ubuvugizi cyangwa se kuvuganira inzego z'ibanze mu nzego zinyuranye icyo nababwira ni uko muri bariya bavuyeho cyangwa se n'abariho yenda bariho bo bariho tugira n'inzego tugenda duhuramo n'abariya tugenda duhura bavuyeho twanavuye mu nama nta kwezi kwari gushize tugize inteko rusange ya rariga nta n'umwe wigeze aza ku buyobozi bwa rariga ngo atubwire ati njye mfite ikibazo iki n'iki kinyugarije nimungire inama cyangwa nimumfashe kanakamereye nabi cyangwa se umuntu dukorana yananiye cyangwa arimo kunaniza icyo nakubwira rero muri make icyo nashaka kukubwira nuko kuba umuntu abaye umuyobozi ntabwo bimugira umumarayika ku buryo ntabwo twavuga ngo kubera yuko umuntu yatowe ibyo yari afite by'intege nke byose bimuvuyemo yenda aragenda akagerageza kwigengesera agakora ibishoboka ariko yageze ibyo yakananirwa nyine iyana niwe avaho cyangwa akavanwaho
Urakoze cyane bwana Ngendahimana iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 Washington muri kumwe nange Edi Rwema aho turimo kuganira ku kibazo kimanze iminsi kivugwa mu Rwanda kijyanye n'iyegura ry'abayobozi b'inzego z'ibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu dufite kandi n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza Moses wirwe neza Moses uranyumva
Ego nakumba cyane.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanje gusana cyane ni nk'inyunganizi kuberako iyo ugerageje kuraba iyo nk'abategetsi bari kubaregura mu buyobozi bakava bakamuvamwo ntabwo bisigura ko abana nabo kuyobora ahubwo haba hari ikintu babona kikaba kikagenda neza kiba gituma kibabuza kuvuga cyane bakabona yuko mu butegetsi mu buyobozi yuko arakora atanyungu ku banyagihugu ko babatoye ariko barabonamo nicyo gituma kenshi tubona bamwe n'abandi turegure n'ubu buyobozi kuko nta nyungu ku badutoye turiko turabonamo rero wajya ahantu nibagire bahakosore kugira ngo bajye abantu bari imbere y'abo bantu batumye begura babone umuco uboneke mu gihugu kuko nta muntu yopfa kuvuga ati ndeguye ku buyobozi atampamvu ajya hariho impamvu nibayirondere bayitorere umuti biragaragara neza ko mu buyobozi harimo ibintu batumvikanamo nyine bituma begura mu buti mu buyobozi murakoze
urakoze cyane Moses aduhamagaye ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo bwana Ngendahimana hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo bya Moses
ibitekerezo bya Moses rwose reka bimwe z'umuntu yanabiseka ariko yenda icyo yabavuze cyo nshobora kugira icyo nakwemera ni uko avuga ati hari aho aba yageze akabona ko abanyagihugu ntacyo barimo kubona icyo ngicyo cyo rwose reka nanjye nkemere kuko nta n'umwe uravaho kubera yuko yakoze neza ibyo agomba gukora abakora neza ibyo bagomba gukora bariho kandi bazanabaho ariko kandi n'abakora amakosa ntabwo kuri iyi si turi abamarayika n'abanyantege nke abaho uburyo bwo kugenda abantu babagira inama ariko kuva umuntu yageze igihe akavaho ntabwo bivuga ngo uburyo bw'imiyoborere cyangwa se mu gihugu byacitse ni ibintu bisanzwe aho umuyobozi ajyaho agakora agakora umwaka wa mbere agakora uwa kabiri cyangwa se agakora amezi angahe bakamugira inama akagirwa inama akikosora bugati akabisubiramo ariko bikageza igihe ubwe bikamunanira cyangwa kandi bakabona ko yabananiye cyangwa ko yananiranye bakavuga bati igihe kirageze noneho genda kukugira inama nabyo turabona ntacyo bikimaze si ukuvuga rero ko hari ikibazo kirimo uburyo bw'imiyoborere burubatse kandi bwubakitse neza n'ikimenyimenyi rega hari ababashije gukora imyaka igeze kuri itanu itandatu irindwi hari n'abageze ku myaka icumi no muri ahangaha barimo kugenda ubu ngubu hari abamaze n'imyaka igeze kuri irindwi cyangwa sinarenga ku buryo ku bwanjye ntavuga yuko ari uburyo bw'imiyoborere cyangwa se uburyo bw'imikorere kuko aho hantu n'ubundi habananiye n'ahantu bari basanzwe ahubwo hari igihe umuntu ageza imbaraga yari afite zo gukora zikaba ziragabanyutse cyangwa sarananiwe ku buryo rimwe na rimwe ashobora no gukora amakosa kubera yuko yagize intege nkeya ariko bitavuga yuko uwo muntu nta kintu yakoze reka iki kintu nkigarukeho cyane abantu bataza kumva yuko abameya beguye cyangwa ba visi meya beguye cyangwa se abagize inama njyanama beguye ari abantu bagize igihe cyo kwangiza ibintu gusa ntabwo ari byo aba bantu ni abantu bakoze neza ni abantu bagize igihe cyo gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu bari mu nzego z'ubuyobozi ariko baravanga urugiye kera ruhinyuza intwari nabo bageze igihe bakananirwa bashobora kwibwiriza bakagenda cyangwa se bari bategerejweho ntibatange umusaruro wari utegerejweho bikaba ngombwa ko bagenda bashobora kugenda bibwirije cyangwa se bakagenda babihatiwe ariko ntituvuge ko aba bantu batagize igihe cyo gukora ibintu byiza
mutuye Yezu ndakugarukaho mu kanya nawe niba hari icyo uvuga kuri ibyo bibazo cyangwa se ibitekerezo bya Moses ariko hari undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika nawe dufite kuri telefone Pacifique uje neza wiriwe neza
niwe neza na mahoro
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
ikibazo n'umutumirwa alo
ndakumva baza ikibazo cyawe
ikibazo mbaza ndabaza ku bijyanye n'uburyo abameya begura nangwa n'abandi bayobozi mu nzego izo ari zose begura kumva kuva ku maradiyo nk'abanyagihugu tukumva ngo umuntu yeguye ngo yanditse repubulika ngo yeguye ariko mu by'ukuri twajya kureba tugasanga aho yari asanzwe ayobora hari ibirego yagiye atangirwa akaregwa akaregwa n'umuturage akaregwa n'uwo yanze gukemura ikibazo ugasanga harimo abayobozi bamwe na bamwe bajya kwegura ariko begujwe ariko ntibagaragaze ko beguye kuko kubegujwe tugasanga ahanini ikintu cyaba kibitera mu bayobozi hariho abayobozi bamwe bajya bakingira abandi kibaba bivuga ngo niba yarakoraga neza yarakoraga ibintu neza yakagiye nk'uko n'ubundi yagiye gutorwa akajya mu nama rusange akavuga ati rwose mwa baturage mwe tubanye igihe kirekire none ubu ngubu igihe tumaranye hari ibyo mbona rwose ntakibashije reka ndeguye ndikubona ibindi ngibi ntabishobora ariko abo tumaze iminsi tubona ntabwo ari ukuvuga ngo bari kwegura ku bw'ubushake turabona ko hari ibibazo byagiye bike binanirwa n'abayobozi b'abameya ugasanga ikibazo kirinze kurindira perezida wa repubulika akaba ari umanuka akajya gukemura ikibazo meya agakomye gukemura twe turanjye mbona ko bose aba bayobozi kwegura kwabo biri guterwa n'ibyo batujuje nk'ikintu n'inshingano batujuje
urakoze
niba alo
yego
sinzi niba umutumirwa yadusobanura badusobanura akadusobanura ese mu by'ukuri uweguye niba yeguye akandika ileta ejo bakamushyira muri gereza bivuga ko abayeguye nanga ahubwo abayeguye badusobanurire bakadusobanurira aho ngaho
urakoze cyane bwana Ngenda Imana
urakoze Edi ndumva ibitekerezo atanze byose reka mbyemere rwose anabivuze uko biri koko muri aba bose bagiye nk'uko nabisobanuye bari mu byiciro binyuranye nabanje kuvuga yuko hari ab'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha zishobora kurambagiza zikabasaba ziti turashaka kuguha undi mwanya ubundi inzego mu miyoborere y'u Rwanda muri politiki dufite ya decentralization yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage harimo ihame rimwe mu cyongereza ryitwa subsidiarity principle ni ihame rivuga ngo inzego zo hasi ntizishobora gufata icyemezo kivuguruza inzego zo hejuru ni ukuvuga niba umuntu ari ku rwego rwo kuyobora umujyi wa Kigali ku rwego rw'igihugu bakamubwira bati turifuza kuguha undi mwanya ntabwo ashobora kuvuga ati ndabyanze kuko n'ubundi umujyi wa Kigali uri mu nzego z'igihugu kandi ushingiye ku busugire bw'igihugu icyo ni icya mbere icya kabiri cyavuze ati hari uvuga ngo neguye ku mpamvu zanjye bwite bwacya bakamuta bakamufata bakamufunga. Ibyo nabyo nivyo kandi barahari umwe sinababiri byabaye inshuro nyinshi, ariko ibyo byose bikagarukira ha handi tuvuga kuti abeguye bari mu byiciro bibiri cyangwa ari mu byiciro bitatu. Hari abagenerwa indi myanya bagasabwa kuba bavuye aho bari bari kugira ngo babashe gushyirwa ahandi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari abisuzuma akavuga ati nge ndabona nshingiye ku byo ndimo gusabwa n'uburyo ndimo gukora ku bwanjye ndabona ntabishoboye. Ibyo ngibyo hari uturere byabayemo, yenda ntabwo ari twinshi kugeza ubu ngubu. Ariko noneho hakaba n'icyiciro cya gatatu gikomeye noneho, aho abenshi muri bo birukanwe n'inama njyanama. Igihe rero inama njyanama iberetse ibintu ikababwira iti abaturage bagaragaje ishusho nyinshi kutarimo gutanga umusaruro, natwe twakugiriye inama mu buryo bunyuranye yuko imikorere yawe tubona idahwitse, none turabona warananjiye, turabona warananiwe kwikosora, none twebwe dufashe icyemezo vamo. Kugira ngo rero uwo muntu avemo nubwo aba yirukanywe n'inama njyanama, icyemezo cy'inama njyanama ubwacyo ntigihagije kugira ngo komisiyo y'amatora itegure amatora yo kuzuza inzego. Wa muntu uba yaratowe agomba kubimenyesha aho yatorewe cyangwa akabimenyesha urwego aba afatanyije mu nama njyanama. Ni ukuvuga ko mbere yuko muri komite nyobozi uwo muntu ari mu nama njyanama y'akarere, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, afite ifasi yatorewemo ashobora kuba yaratowe mu rwego rw'umurenge nk'umujyanama w'umurenge, cyangwa akaba yaratowe mu byiciro byihariye, harimo abagore, harimo urubyiruko, harimo abikorera n'abafite ubumuga, kuko abo ngabo n'abahagarariwe mu nama njyanama. We rero ahitamo urwego aza kumenyesha yuko wa mwanya yatorewe awuvuyemo kugira ngo abandi noneho babashe kuwutorerwa. Niyo mpamvu avuga ati ndandikira inama njyanama mbabwire yuko mwebwe muranyirukanye, ariko njye mfashe icyemezo ku giti cyanjye cyo kuva muri uyu mwanya w'ubujyanama kugira ngo babashe gutora undi umutsimbura. Ndemeranya n'abatanze ibitekerezo yuko byaba byiza umujyanama usezeye abashije gusubira inyuma akabwira ba bandi bamutoye, akababwira ati nge mvuye mu mwanya mwantoreye, ariko akanababwira impamvu zitumye abasha kuva muri uwo mwanya.
Cyangwa se bwana
ngendahiho babikore si uko ibyo bakora binyuranyije n'amategeko, ahubwo byaba byiza natwe niko tubyifuza ku mujyanama uvuye mu nama njyanama agomba gusubira mu ifasi yatorewemo agasobanurira abamutoye impamvu avuye muri uwo mwanya.
Urakoze cyane bwana Valente Umuhire, wumvishije ibyo Ngendahimana yavugaga, hari icyo wowe wakongeraho? Valente ndibaza ko dushobora kuba tutamufite kuri telefoni, ariko Oswald mutuye Yezu
ndahari,
hari ibyo uvuga kuri ibyo bwana Ngendahimana yarasobanuye?
Ndavuga no kubyo yavuze mbere, kuko iyi mpundura yo kwegura kwa meya ifata nk'ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nibira n'ababaje ngiye nkunda kuvuga ko bibabaje, kuko kuva uburyo bw'uturere 30 bwabaho abameya bagatorwa bwa mbere 2006 abagiye barangiza manda ni mbarwa, kandi bisa nk'aho bipfobya igihugu nk'aho kidafite abantu bashoboye. Kugira ngo utorerwe kuyobora akarere gatuwe n'abantu barenga 300,000, ukaba umuntu wa mbere mu bantu 300,000 nyuma y'imyaka ibiri, ngo birakunaniye? Ni ibintu biseretse, ni ibintu bisabye uburezi bwacu, ni ibintu bisabye ubunyangamugayo bw'Abanyarwanda, ni ibintu bisabye ndetse n'inzego zikora irambagiza. Bagombye kuba abantu bakora koko bakageza kuba abaturage babo ku ntego. Yego ntabyera ngo de tukabonamo nibura 10% binanira, aho kugira ngo tubonemo ajeri 50% binanira. This is a crisis. Iki ni ikibazo kiremereye tutagomba gufata binenegwe, tutagomba gufata nk'aho cyoroshye. Ikindi cya kabiri, Edi Rwema na Radisilas ndatekereza ko tubyemeranyeho, ibi bintu byo kubona ko abameya bananirwa cyane cyane birasesha agaciro iyi position y'abameya. Yego ku ruhande rumwe ni demokarasi, ariko ku rundi abameya bazajya bakurikiraho bazajya bagenda batifitiye icyizere, n'abaturage ntabwo bazongera kubizera nk'abantu bakomeye, kuko abambere babiciye izina. Fata urugero rwa Gicumbi, imaze kuyoborwa n'abameya uriho ni wa gatanu kuva 2006, ejo bundi hari uwamaze nyinshi itageze kuri itanu abavuyeho ubu byagateganyo kubwa mahire dufite mugenzi wacu umunyamakuru Camille Athanase. Camille Athanase turamwifuriza ko nubwo ari byagateganyo ako gateganyo yakarangiza neza, ibaze nawe kujya ku kazi ko kuyobora abantu barenze 300,000 ejo bundi bikaba birakunaniye, wari umuntu ufite ibindi bintu ushoboye kubisukika amazi niko mu Kinyarwanda tubyita, aho unyuze hose bagiye bavuga bati dore umuntu wananiwe kuyobora, niba hari n'ibindi wari buzakore birenze ibyo umutwe barawuciye nduzi ko ari ukuwuca. Hanyuma Radisilas akavuga ko ari ibintu bisanzwe, yego kuba bikunda bikorwa bigakunda biraryoshye ni byiza, ntawe uzafata akarere ngo akagire nk'aho ari ingarigari ye, ariko nanone ni byinshi cyane, it's too much nk'uko tuvuga mu Cyongereza, ni byinshi cyane. Ese habuze abahanga, habuze inyangamugayo, habuze abashishozi batuyoborera uturere ku buryo abagiyeho bose bihita byanga, abo barambagiza yego barahari ariko ntibakeya, abantu bavaho beguye ngo ku bushake nuko babyabananiye n'umukuru w'igihugu yabyivugiye ko bavaho kuko byabananiye nta ku bushake, nuko babanga kwiyicira izina cyangwa se guseba bakanga gusobanura uko byagenze kandi koko biba byabananiye, ntabwo bavaho kubwa karengane ntawe ubarenganya, kuki bajya mu bintu badashoboye, n'indi bagira inama kujya mu bintu badafitiye umuhagamagaro, n'indi bagira inama kujya mu bintu badakunze, n'indi bagira inama kujya mu mafaranga batazabasha gucunga, dushaka abandi bashoboye kandi barambe. Uyu mwanya w'umeya wongera usura mu cyubahiro wahoranye, abaturage bajye babona meya bamwubahe batamufata nk'umuntu ejo bundi bizahita binanira. Mumbabarire kuba mvuze ibintu biremereye mu ijwi riremereye, nuko nifuza ko byakosoka nabo bakajya baramba ku ntebe nk'uko abaminisitiri barambaho, nk'uko n'abayobozi b'ibindi bihugu usibye ko wenda nose usanga usanga abadeje mu bigo nanone bishamitse kuri za minisiteri usanga nabo bakunda kuvaho nabi, ariko bo ni bake cyane ugereranyije n'abayobora uturere.
Bwana Ngendahimana, gerageza usubize ibyo mutuye Yezu yaravuze. Bwana Ngendahimana uranyumva?
Ndimo kuvuga ku mwanya wa meya ngo watsitse amazi, ibyo ngizo ni imvugo y'umutuvuga tumupira, ntabwo ari imvugo yo ku bayobozi ba politiki, ni imvugo nifuza yuko Mutuyeyezu yaza no gusubirana rwose mu nyungu z'abateze amatwi iki kiganiro, basaba kugira ngo inzego z'ubutegetsi zo mu Rwanda twaziciye amazi, ntabwo byaba ari byo.
Ubwo araza kugira icyo abivuga.
Icyo nashaka kuvuga, icya mbere ntabwo umuntu yegura kubera yuko ari meya, ntabwo abaturage baba baramutoye nka meya, abaturage ntabwo bamutora ngo ajye kuba meya, abaturage bajya gutora umuntu bamutumye kugira ngo ajye kubahagararira, bakamutora bashingiye ku byo we yabagaragarije cyangwa se ukuntu yabigaragarije. Iyo amaze kuzamuka rero bakagera hejuru muri ya nteko, buri murenge uhagarariwe bitora mu komite nyobozi, bakitoramo n'inama na biro y'inama njyanama, ni inzego ziri ziba zitandukanye, ariko byumvikane neza yuko kuva mu mujyanama ukajya kuba muri komite nyobozi bitakugira igitangaza ku buryo wahinduka icyo bita surnatural cyangwa supranatural, ntabwo bikugira igitangaza ngo ni uko wagiye muri komite nyobozi y'akarere, intege nke wari ufite iyo uzamukanye wari uzisanganywe ntabwo uhinduka kubera yuko ubaye umuyobozi ngo ubaye umuntu w'igitangaza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Oswari tubivuga gutyo, ntabwo nari nabona ko yagiye kwiyamamaza nibura ngo atsinde cyangwa ngo atsindwe cyangwa avuge ati bambujije kwiyamamaza. Aho yagiye kwiyamamaza ni muri RMC kandi naho yagize amajwi ashimishije nubwo atabashije kuba komiseri, ariko icyo nashaka kuvuga ni kimwe, ni uko aba bantu bajya kwiyamamaza bafite ubushobozi, ariko baca umugani gutangiza urugamba uko urubishaka ukarurangiza uko ubishoboye, umurimo wo kuyobora akarere ntabwo ari umurimo woroshye bwana yidi nawe duteze amatwi. Kuyobora akarere ni ukuyobora abaturage, kuyobora akarere ni ukuyobora ifasi y'igihugu, ntabwo ari umurimo buri wese nk'uko yabivuze, ntabwo ari umurimo wa buri wese twavuga ngo kanaka yavukiye kuyobora aha hantu, buri wese aragenda akagerageza ibyo ashoboye akananirwa cyangwa se agashobora agateza imbere, kandi nta nubwo abayobora wenyine bafite abamugira inama. Iyo bamugira inama akaba umuntu ugirwa inama yigira imbere, nka bya ndavuga ngo umwami uhawe uruhara rwigize imbere, iyo ubishoboye bakakugira inama ukumva, nawe kandi ukugira inama uri umuntu ushobora kuzigira utera imbere ukayobora ukagera kure. Ibyo yavuze ngo akarere ka Gicumbi kamaze kuyoborwa n'abantu bageze kuri 6, ntabwo ari byo. Asubire mu makuru afite nk'umunyamakuru, umuntu wa mbere wayo wa karere ka Gicumbi 2006 ni Nyangezi Bonane, yavuyeho mu 2012 asimburwa na Mvuye Kure Alexandre agera mu 2016 tujya amatora y'inzego z'ibanze habona kuza umudaheranwa wari uriho ejo bundi niwe wavuyeho umudaheranwa yavuyeho impamvu zarasobanuwe cyane n'inama njyanama yarazisobanuye ni imishinga y'iterambere yari yaradindiye mu karere ntihagaragara ingamba zo kuzizahura kugira ngo bitere imbere uwaje gutorwa mu nzibacyuho kugira ngo amusimbure nk'uko amategeko abiteganya yagombaga kuyobora igihe kitarenze iminsi 90 ariko uwo muntu we yari afite urubanza rw'inshinjabyaha agikurikiranyweho bamurekuye aburana ari hanze ntabwo yashoboraga kujya mu buyobozi kandi afite urwo rubanza rw'inshinjabyaha nibura atari urwa gisivili niyo mpamvu mu gihe kitarenze icyumweru aho amakuru agaragariye kuko abamutuyebo ntabwo bari babizi iyo icyemezo cy'inama njyanama kimaze gufatwa cyohererezwa guverineri w'intara agomba kugitangaho igisubizo mu gihe kitarenze icyumweru kimwe akagaragaza ko icyo cyemezo kijyanye n'amategeko kitananyuranye na politiki z'igihugu guverineri mu kubisuzuma yatanze inama aravuga ati uyu muntu mwatoye afite ikibazo gituma adashobora kwemererwa kuyobora akarere atararangiza urubanza rw'inshinjabyaha afite niyo mpamvu bagiye mu nama njyanama uwo muntu bari batoye yandika asezera babona kumusimbuza undi abo bantu rero bose bavuyeho mu mpamvu zumvikana mu mpamvu zizwi na ndetse ntabwo twavuga yuko ako karere kagize abayobozi benshi cyangwa kananiranye kuko n'uwari wavuye mu 2012 yari yararangije manda ya mbere yose yambuka no muri manda ya kabiri aza kuvaho gusa kubera yuko akarere kari kagize amadeni menshi cyane bigaragara yuko kadashobora gukomezanya n'uwo muyobozi muri ayo madeni yari akagejeje ahantu ubukungu bwako bwari bwahungabanye aba bantu bose bavuyeho bafite impamvu kandi no kuvuga ngo bakorera ahantu hadasobanutse cyangwa se muri environment nk'uko yabivuze idasobanutse ntabwo ari byo aba bantu bafite ibyangombwa byose amategeko arasobanutse inzego bakorana zirasobanutse ariko bageze igihe bakananirwa ku giti cyabo ntabwo byakwitirirwa undi muntu uwo ari we wese ntibyakwitirirwa sisitemu y'imiyoborere yubatse neza ariko kuba umuyobozi ntakubwiza ukuri edi nanjye nicaye hano ariko ntabwo ndi umumarayika no kunshyira muri iyi ntebe ntabwo bandemye n'umwana n'ibyari ashobora kunanira n'uwo mwashakanye ashobora kukunanira kandi waragiye kumurambagiza waramugize igihe kinini cyane kandi umuntu ubonye akuze kuyobora rwose edi n'abandi babyumve kuyobora ni ibintu bivunanye kuba abantu bananirwa kuyobora ntabwo twavuga yuko ari uko badafite icyo bashoboye ariko izo nshingano baba bagiyemo zo ziba zabananiye
bwana Ladislas hari undi mukunzi wa radiyo Ijwi rya Amerika watwandikiye agira ati ngo bibaza ko abo bajya kuri ubwo buyobozi kenshi na kenshi basa nk'aho baba badafite intego z'icyo biyemeje bagahitamo kwishakira indonke bamara kuzibona bagakora batabishaka ibyo wabivuga iki
icyo navuga ni uko nibyo nabanje kuvuga mbere na mbere umuntu kumushyira mu mwanya w'ubuyobozi ngo ni uko agiye kuyobora akarere ntabwo ari ibintu ntabwo ari ukumugira igitangaza nta nubwo aba ari umuntu udasanzwe ingeso yari afite bavuga ngo ingeso ipfanyira we yapfuye ashobora kwigengesera akayihishira cyangwa akayipfukirana ariko ibyo ngibyo na byo bibaho bakaba bageze igihe bakirara cyangwa se bagakora batitaye ku baturage ibyo ngibyo muri rwa rwego rw'abayobozi bagomba gusobanura ibyo bakora bazahora babibazwa ariko reka tugaruke inyuma noneho tunafata urugero rw'aho ngaho muri Amerika aho muherereye Perezida Trump amaze umwaka umwe ku butegetsi yatowe umwaka ushize ariko nubu ari inshuro amaze guhindura bamwe mu bagize guverinoma ye urasanga mu gihe kitarenze umwaka n'igice amaze ku butegetsi hari abamaze gukuramo uhereye ku munyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga ntabwo twavuga ko muri Amerika bafite crisis ya diplomasi ariko ni ukubona no kuvanaho umuyobozi ushaka no kumuvanaho kugira ngo ushyireho uwukora neza ku muvuduko wihuse nk'uko ubyifuza ntabwo rero kuvanaho meya ari igitangaza kuba meya yavaho ntabwo ari ishyano riba ryaguye muri Amerika ngo hari urugero rwa hafi muri State Department ukuntu byaje kugenda bazanaho Pompeo ejo bundi ndetse no mu bihugu byinshi no mu Bufaransa bari naho bagera bakavanaho na guverinoma zose ariko twebwe nta na hamwe biranagira ngo tuvuge ngo inama njyanama yananiwe yose irasheshwe byerekana yuko kunanirwa biba ari ku muntu ku giti cye, ariko urwego buriya tuba tureba ku buryo bw'umwihariko ni inama njyanama kuko ni rwo rwego ruyobora akarere.
Urakoze bwana Ladislas Ngendahimana. Dufite n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Uwitwa Neza Omar yatwandikiye agira ati: erega uburyo abameyazi bajyaho hari igihe bibesha ku muntu, ngo nk'ubu twigeze kujya gutora abajyanama twari imidugudu icumi, hagomba kuboneka uhagararira akagari muri njyanama y'umurenge ngo ari umugore twategetswe gutora. Bwana Mutuye Yezu, ibyo hari ireme byaba bifite ko hari abantu bategeka abandi gutora abayobozi?
Ibyo ngibyo nta gihamya mbifitiye, kuko kugeza amagingo ya ntawe urantegeka gutora kanaka. Gusa njya mbyumva bivugwa, ariko ubyemera nawe ubwo nawe ni umugambanyi, yagombye gutora uwo ashaka, hanyuma hagira umuhohotera akabishyikiriza inzego zibishinzwe. Icyo rwose cyo ngisubije gutyo, hanyuma nkasubira ku byo Ladislas yavugaga. Kandi Ladislas turi guhuza rwose ibitekerezo, njye uko mbyumva rya jambo yansabye gukuraho ndikuyeho, ryo kuvuga yuko iposition uru rwego iriya ntebe ya meya bari kuyigabanyiriza icyubahiro, nanakoresha ijambo ritari ryiza ariko ni imvugo ya gitura gitango yo ku muhanda hano i Kigali. Hanyuma ikindi kuvuga yuko ibintu ari ibintu bisanzwe byo ntabwo mbyemeranyeho na Radifirasi. Atanga urugero rwa Donald Trump ukuntu agenda ahinduranya abayobozi, yemwe no kuri CIA ejo bundi ukose yarahahinduye kugira ngo abone Pompeo, ariko no ku buyobozi bwanuza bwa FBI yarabikoze, n'abajyanama bahora bahindura, hari n'abahora begura kubera babona badashoboye gukorana nawe. Ariko ntabwo mu gihugu cy'u Rwanda uturere 30 ibintu byahora biba ngo tuvuge ko ari ibintu byoroshye. Nge kandi cyifuzo natanze ntumva atari kibi, nifuza ko twajya tutora abameya b'inyangamugayo b'abahanga bashoboye bubicisha bugufi, batazahangana n'abo bakorana, ahubwo bazajya bakorana bagahana amakuru, bakamenya ibyihutirwa, bagakemura ibibazo by'abaturage. Manda bakabisoza nta sarinzagira ngo kanaka shoje manda, uwo bazongeza ya kabiri akayisoza, bizaba biryoshye, stability zaza. Ntabwo tuzahora turangariye ngo kanaka agiye kuvaho ngo usange meya araryamye ntazi ko buri buke akomeza kuba meya. Ibyo bintu ntekereza ko binatuma wenda hari n'igisubira inyuma, n'ubwo inama njyanama gukora gitasi yavuze ibihari, ndetse n'abatekinisiye basanzwe babakora neza. Ariko ikindi wenda navugaga ko navuze ngo gicumbi maze kuborwa n'abantu batanu, yenda navuze batanu abateze amatwi iki kiganiro babyumvise, kereka niba nagize navuze ikiringo ururimi rwanyereye simbyumve, ariko numvaga ko navuze batanu. Hanyuma ndumva nazongendeye ku byo mvugishije.
Ladislas, uragira icyo uvuga kuri uwo muntu watwandikiye kuri Facebook? Ariko mbere yaho reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Ingabire, wiriwe neza.
Ndabakurikiye nkurikira umutumirwa nk'uko yagiye abisobanura. Ni Kigali Gikondo. Yagize naje kugira impungenge muri icyo kibazo, numvaga abameya benshi begura, ukumva inama njyanama hamwe na hamwe iravuze ngo meya yaradusuzuguye, hari ibyo twamubwiye gukora ntibyakozwe. Ese nyakubaha mutumirwa mukuru, ntabwo mwaba mukora ubuhe bushishozi mwebwe ku giti cyanyu mbere yo kugira ngo njyanama yeguze umuntu? Ese bya guverineri yaba bifitemo ububasha yabimenyeshejwe? Kuko ndahamya ko guverineri ariwe mukuru uhagarariye meya. Ndabibaza ku giti cyanjye, kuko niba tuvuze dukurikije amakuru tukavuga ngo inama njyanama y'akarere runaka kavuga ngo meya yaradusuzuguye, ibyo twari twemeranije gukora ntabwo yabikoze. Ndahamya ko ntabwo mu mwaka yaramaze, niba yari yaravuze ko azabikora muri manda y'imyaka ine, ndahamya ko hari imyaka itatu yaba igisigaye. Ntabwo twacukumbura neza tukareba niba ikibazo kiba kiri hagati ya meya na njyanama ku giti cyabo, tutarebye impande cyangwa se namwe mukaza muva mu biro. Ndahamya ko buri karere kafite abadepite bagakontorora, niba karere runaka gafite abadepite bagahagarariye bagenda bagakontorora. Ese nk'iyo mugende ku myanzuro ya ba badepite,
mwaba musanga koko byari ngombwa ko babayobozi begura iyo ndikindi nashaka kubaza ese ntabwo ari uko mwaba mushyiraho abasore bagifite bakiri batoya bataramenya ubushishozi bakishakira amafaranga byihute wenda yabone yicaye mu modoka kumva ko ubuzima bwe bwagezeyo mwakagombye kuza murafata inararibonye nk'uko dufata inararibonye tukazisanga muri sena tukazisanga mu badepite ukumva ko byanga bikunze dufasha umuntu w'inararibonye agiye kuyobora akarere mandika arangira abaturage bakamukunda kuko hari ibyo yabagejejeho tukongera tukamusubiza kusubiraho n'ubundi kubera ko hari ibyo twagiye tubona batugezaho ariko uyu munsi niba dufashe umusore tukamukiraho akirangiza kaminuza n'ubundi aravaho nta kintu atugejejeho murakoze
urakoze cyane Ngabire bwana Ladislas
urakoze hari uwavuze yuko bamuhatira baramuhatiye kugira umuntu yatora niba hari uwabimuhatiye akabyemera ahubwo navuga ko uwo muntu adakunda igihugu kuko iyo kintu kizwi ngo ni amatora abaturage icyo tubasaba n'ubu nibyo turimo kubasaba mu badepite abaturage ibintu bigizwe ko ari amatora tubasaba gutora abantu babona bazabagirira akamaro kandi bihitiyemo niba hari uwaba yarabimuhatiye umuntu yaba yarakoze ibinyuranye na gahunda y'igihugu ariko nawe kuba yarabicecetse agategereza kubivuga uyu munsi kuri radiyo navuga yuko nawe atafashije inzego z'igihugu kugira ngo zibashe kuba zakemura ikibazo hakiri kare aho byaba byarabaye nubwo njyewe ntabizi ko ari aho byabaye ariko niba byaramubayeho akabyemera nawe yaba yaragize ubugwari ku buryo butadakwiye kuzongera kubigira icyo uwo yavuze nanone avuga ati buri karere gafite abadepite katoye bagahagarariye bagakontorora reka mbanze batora abadepite ntabwo bahagararira akarere abadepite dutora uko politiki yo mu Rwanda yubatse ubu ngubu abadepite dutora ifasi yabo ni igihugu cyose nta mudepite ukontorora akarere runaka cyangwa utore ngo uyu mudepite ahagarariye akarere runaka icyo yavugaga aravuga ati ese guverineri abigiramo uruhare cyangwa se guverineri arabimenyeshwa mbere y'uko inama njyanama ikuraho meya reka tubanze dufate ibintu mu rwego mu nzego ebyiri urwego rwa mbere ni uko akarere urwego rukuru ruyobora akarere n'inama njyanama amategeko nibyo ateganya ariko intara kimwe n'umujyi wa Kigali ku rwego rw'uturere two mu mujyi wa Kigali bo bafite inshingano zo kugira inama uturere n'inama njyanama niyo mpamvu ibyemezo bifashwe n'inama njyanama mbere y'uko bishyirwa mu bikorwa ngo byubahirizwe babanza kubyohereza guverineri agatanga igisubizo mu gihe kitarenze iminsi itanu ababwira niba ibyo byemezo bikurikije amategeko cyangwa se niba bidakwiye mu kuvanaho bameya rero bameyazi bavanwaho n'inama njyanama mu busugire bwayo buriya meya avuga ati njyewe icyemezo cyo kumvanaho ntabwo nkemeye akabivugiraho ngaho izo byemezo icyo bikora bagomba gukora raporo bakayishyikiriza guverineri bakavuga inama njyanama yafashe icyemezo cyo gukuraho kwirukana umujyanama umwe cyangwa se gukuraho umwe mu bagize komite nyobozi ariko we yabyanze ariko twe nk'inama njyanama turabona agomba kuvaho icyo gihe guverineri arabisuzuma akareba niba impamvu uwo muntu yatanze yanga kuvaho arizo cyangwa se akareba niba icyo basabye kinyuranyije n'amategeko cyangwa se yakurikije akabona kugaruka kugira inama akareba kugeza ubu rero niba inama njyanama iteranye ikereka meya bakamubwira bati ibintu wabinaniwe ibi ngibi warabyishe aha waradusuzuguye inshuro ebyiri eshatu waratunaniye dufashe icyemezo cyo kugukuraho muri iyo nama meya agahita afata icyemezo nawe akandika ibaruwa ati njyewe nsezeye ku mwanya w'ubuyobozi icyo guverineri akora ni ukureba icyemezo cy'inama njyanama akagihuza n'ubusabe bw'uwo muyobozi kuko gusaba kuvaho cyangwa kwemera kuvaho nk'umuyobozi ni uburenganzira bwe bwo guverineri ntashobora kuvaho ngo ndabyanze nagumeho kuko kuyobora ntabwo ari gereza guverineri yari cyamenya amenyeshwa ibyemezo by'inama njyanama ndetse akagira n'inshingano zo kuba yagira inama abantu mu buryo bunyuranye kuko n'ubundi guverineri afite inshingano zo kugira inama akarere no kugira inama abajyanama n'abayobozi b'akarere mu nshingano zabo za buri munsi ese yabazaga ati se guverineri arabimenya nibyo guverineri arabimenya ariko guverineri abimenya byabaye ntabwo guverineri abimenya mbere y'uko biba kuko ntiyamenya ibyemezo by'inama njyanama
ngira ngo icyo yashakaga kuvuga shaka kubaza niba habaho iperereza cyane cyane ku byaha wenda njyanama ishobora gushinja umuyobozi runaka, kuko yavugaga ko hari igihe wenda na njyanama ishobora gufata icyemezo umuyobozi atakuzi n'amakosa ariko batamushaka bakavuga ko bamukuye.
Erega mbere na mbere inama njyanama ntabwo ari urwego rw'ubushinjacyaha. Inama njyanama ntabwo ari ubushinjacyaha, ni urwego rw'ubuyobozi. Mu rwego rw'ubuyobozi rero uwaguhaye akazi ni nawe ureba niba ugakora nk'uko yakaguhaye. Inama njyanama niba yatuye abagize biro za njyanama, ni nayo ishyiraho abagize komite nyobozi. Nubwo abagize komite nyobozi batorwa n'inteko itora iturutse hanze yiyongera ku bagize inama njyanama z'akarere, ariko bagatorwa mbere na mbere mu nama njyanama y'akarere. Inama njyanama y'akarere niyo ikurikirana ukuntu komite nyobozi iyobora akarere mu buzima bwa buri munsi. Igihe rero inama njyanama ivuga iti twebwe ntabwo tunyuzwe n'imikorere yawe, erega iyo uri umukozi no kutumvikana n'abakoresha bawe kugeza igihe wumva yuko ugomba kuvaho kandi bose bakabihurizaho, nacyo cyaba ari ikibazo bwana yego. Ugeze igihe uri umukozi warahawe akazi ntiwumvikane n'umukoresha wawe, kugeza igihe mu nteko abantu 20 bavuga baturiya muyobozi w'akarere aradusuzugura akwiye kuvaho, njye nta nubwo numva yuko abo bantu bose bashobora guhuriza ku kintu cyo kukurenganya kandi koko nta kintu wakoze. Ntabwo njyewe nabyumva, ariko icyo nashaka kugarukaho nuko hari aho yari avuze ati muduha abantu bakiri batoya. Erega nta bandi bantu baba baha, bariya abantu baza kwiyamamaza nk'abajyanama, baza kwiyamamaza bavuka iwacu, baza kwiyamamaza bavuka iwanyu, mukabatora mukabohereza. Iyo bamaze kugera ku rwego rw'akarere, inteko itora mu bo mwabahaye. Niba rero umuntu w'imyaka 40, 50 atashatse kujya kwiyamamaza, hakajya kwiyamamaza umuntu w'imyaka 20 cyangwa 30, ubwabyo ni na byiza kubona urubyiruko rwitabira ibikorwa bya politiki kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu. Ni ibintu bishimishije, ariko n'inshingano zacu nk'abantu bakuru, inshingano zanyu ababyeyi, n'inshingano za buri wese ni ukugira inama uwo muntu bavuga bataracyari mutoya, bakamugira inama bagamije kumwubaka, ariko bitavuga yuko bazahora bamugira inama nk'umwana barera abajeyi. Hari ukumugira inama ariko nageze igihe bikagaragara ko yananiwe mu buryo ubwo aribwo bwose, ari ugukurwaho mu buyobozi cyangwa ari ugukurikiranwa mu nshinjabyaha inzego z'ubutabera cyangwa z'ubuyobozi zizakora inshingano zazo.
Urakoze bwana Ladislas Ngendahimana, ni umuyobozi wa RALGA mu Rwanda. Oswald Mutuyeyezu, mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko mu magambo make cyane, ibi bibazo wowe ubona umuti wava he kugira ngo inkundura nk'uko mwayivugaga y'ukwegura kw'abayobozi ibe yahagara?
Murakoze cyane Edith Rwema. Hari abatanga ibyifuzo ko abameya bajya batorwa mu matora ataziguye, abaturage bose bagatora directly, kutazigura no kuvuga nta wundi muntu batumye ngo ajye kubatorera. Ariko icyo njye ntabwo ngishyigikira, ntekereza ko hacikare, ahubwo mbona hakwiye kugira njyanama irimo abantu bashishoza kandi bashobora kwigenga. Kuko edirwe mikino nda tutavuze, usanga muri njyanama harimo umuntu uyobora ikigo cy'ishuri, ikigo nderabuzima se, kandi meya buriya niwe mukoresha mukuru mu karere, ku buryo igihe havutse n'ikibazo bari mu nama njyanama ashobora gutinya kuvuga shebuja. So ibyo bintu ni ibintu nabyo ntekereza ko bangenda Imana bazakoraho bakareba uburyo twagira njyanama iremereye, ishishoza kandi idatinya meya. Nubwo rwose igihe kigera rwose iyo meya amaze gukora byinshi cyane bibi birangira bamukuyeho, hanyuma ibyerekeranye no kuvuga ngo meya ashobora kurengana uwanyamagabe niwe bazi bafite ibintu bamukuriraho bakanamushinja arangije abo umwere, ntekereza ko ari amahirwe kuri we. Ariko nk'uko na distance bivuze, njyanama yose yakwanze nawe haba hari ikibazo niyo waba urengana. Hanyuma
reka dusoze. Oswald Mutuyeyezu, urakoze cyane. Ngendahimana, umunota umwe, ijambo rya nyuma.
Kuzo fari bingi cyo navuga no ko kuvanaho aba bayobozi bikurikije amategeko ni demokarasi, ni inshingano z'abayobozi kubaza ibyo bakora, mu gihe bakoze neza bakaramba, ariko mu gihe batuje inshingano zabo bakabibazwa. Ariko twebwe nkarari bicyo kwifuzwa ni uko abayobozi bagira ubushobozi bagakora inshingano zabo nk'uko abaturage babyifuzwa, kandi bagatanga umusaruro utuma igihugu gitera imbere. Ntagarega kandi tuzajya kubafasha mu kububakira ubushobozi kugira ngo n'abanyarwanda babashe kugira abayobozi bifuza.
Ladislas Ngendahimana, umuyobozi wa RALGA mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
murakoze cyane nanye ndabashimiye.
Oswald Mutuye Yezu numwanditsi mukuru wa Radio City Radio inshuti ya bose, nawe ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye Oswald.
Urakoze cyane no kuri kure twa dusangiye gacupa na Radio City Radio uko twigenza na Radio City Radio tugusagurire.
Murakoze cyane ubwo tuzabipanga naje Kigali. Nshimire namwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Limas Kalala wadufashije kugeranya kino kiganiro muri studio ya 7 Washington. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
Turashimiye Eddie Rwema ku